tubu tubu dani, namtazama simwishi, namkanda mabavuni, kaya inua majeshi, vita nichague mimi, anze Bangladeshi, amalizie Sudani. La 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 la. Sheki kaniweka kifuani, hatingishi kiharuki, yuhoi watwabani, nampana vya kurithi na mizungu ya kigeni. Tukute, hakuna kulala, hakuna kulala, hakuna kulala, na macheo ya tukute. Siwezi kuficha hisia, maradhi
tukute.